Besimama, ngenjunge mami wange. Basinga omulungi gweno zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi bennina mama bonno basinga
watukuza ne mukiseera ekyali ekizibu ennyo waddukanga naffe waiya tubeewo
Basinga omulungi gweno zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi bennina mama bonno basinga Omulungi gweno zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi bennina mama bonno basinga
mama olumu walwala n'okumayo mutima gwange nze nenjula okuzirika Mukamba, tumwebaza olw'obulamu bwo.
Mama wange, ye gwe mulungi abasinga. Omulungi gw'endowoozaako, ye mulungi mama. Mukwano gwange, wemulire byama byange. Abalungi bennina mama, bonno basinga. Mama wange, ye gwe mulungi abasinga. Omulungi gweno zako, ye mulungi mama. Mukwano gwange, wemulire byama byange. Abalungi bennina mama, bonno basinga. Mama wange, ye gwe mulungi abasinga. Omulungi gweno zako, ye mulungi mama. Mukwano gwange, wemulire. ebyama byange abalungi benne na mama bonna basinga.
Remember when you got it back. www.djericom.com.